wa itse gore ke letsatsi la boraro ga e se mokgwa ke molao re na le dumela doc.
Good morning le kae
re le kae
yo
Ben
ke Benito
ke Ben Press okay yo le ke tsantsa ke le dirisi la tlhompo
ke Ben Press
Hypertension ke le tse gantsi be rena gana bagolo ba rona ba tlhala ba re yo ke na le high blood you know e go godimo nyana gantsi ba associate wa le bagolo hypertension mar o kgona go kry-a le mo baneng even newborns o kgona go kry-a mo baneng yes depend gore the cause ke eng so gantsi mo bagolong ga bana le hypertension go na le what we call essential hypertension e le gore ga utse gore cause ka nna eng e ka tlo gore maybe mo lesikeng kutle le gore bagolo bana bana le yone le bagolo before so le wena botla nna le yone hypertension and you just have to take the medication or change your lifestyle or monitor yourself and then gona le neng gore ka tswa e khosiwa ke different conditions in the body like for instance mo di pion tsa gago ha di kidneys tsa go sa di recently o kana le blood pressure go godimo ha le di lungs ha le di adrenal glands yalo so gantsi go e diagnose ke ga o ya go doctoreng maybe no complain a doctor bile gore maybe o dira fela just a general check up ba check up blood pressure ya gago o check dilo tse pedi ka blood pressure gona le systolic gona le diastolic blood pressure so pelo ya gago akere ga e betse ena le two cycles gona le mo di ventricles di pompa madi aya into the body and then gona le mo pelo e khuditseng teng and then madi a tsena into the heart so the part e pompa madi out into the body into that systemic into the system into the body e bitswa systolic blood pressure and then e le gore ya pelo e khuditse madi a tsena back into the heart e bitswa diastolic blood pressure ha doctor a go tsa blood pressure tla gore a re maybe high le normal a ba re ke 120/80 so 120 e go godimo ke yone the systolic part ha pelo ga go e bile e pompela out madi ao into the body and then the diastolic e bile 80 ke yone e ka fotla senyana eo so ha go checkiwa number 1 go khantsi doctor tla go checka ka lebogole ba go checka le ka lebogole o go checka o le relaxed dutse hatse o tla e repeata maybe gabedi gore gararo just to confirm gore ke yone amount ya e bona nyeo mo baneng we even go as far as go checka le mo mantong as well because there are some conditions that is a misana le tsa pelo for instance coagulation of the aorta mo le gore aorta ya rona ha le gore batho ba e gopola that big blood vessel o tle e ngotlegile bikinyana ga ya ko mantong kwa le so e dira gore blood pressure ko mantong ya go godimonyana so ha re checka mo matsogong a le mabedi be re checka le mo mantong go go tlase re batla go make sure gore go a tshwana fo gotlhe and then be re go advise gore okay ga le gore go godimonyana re tla kopa gore o bue ka moso bo bua le tsatsi le leng gape gore re ne re checka before re ka re e ke yone blood pressure e go godimo ha le bo 130 over 90 ke motemo ba reng okay ke yone that mild hypertension and remember gape gore ha ya doctor mo tshelo tshogile so that's why okay boa matsatsinyana gore ne re checka phakela and sometimes ibile ba go advise gore o checke le busego so yeah mo baneng be e le gore gona le some pre-existing kidney disease or gona le some cardiac disease e leng gore e dira gore blood pressure ya ngwana e ne go godimo and obviously management ya thing is different from the way o manage ya bagolo so yeah That's the basic of it. And then once it's diagnosed, re dira di investigations, di teko, re dira di sona go bona gore dipio tsa gago di siame. Re maybe sometimes re dira re check le pelo go bona gore pelo ga go le yone e siame. Go tsewa madi go checka gore kidney function ya go e siame, gore checke gore di full blood count tsa go di siame, re checke le gore di adrenal glands di bereka ya ka ditshwanetse. Gore go gontsinyana, go gontsinyana. So ha doctor gore a rona le high blood, doctor hela you will must listen and pay attention and onwe medication ya gago accordingly. Then after that, obviously, once you diagnose like a high blood, go na le complications tse di tsamaisanang le that, especially when it's poorly controlled. Gopola gore yanong di tsika ke di tsika ke di blood vessels di nero di go na le pressure e ntse yang go. So fela le gore nako nngwe ga di tlhalo le tsone di transporta madi sentle go di tsontseng di ya go teng. The organs that are mostly affected ke blood pressure ko godimo, ke dipio le matlho le di nerves. So tla bona motho ga ntse a gola matlho a sa tlhola a bona sentle ga ba go check-a ba itlhelele gore na le hypertensive changes in the eyes. O ka itlhela le gore dipio tsa ga di tlhola di dira sentle mo le gore di feleletsa di sa tlhola di bereka e le because of yone dipio e leng ko godimo. And bagolo ba rona, unfortunately, la ga o ka ba blella lifestyle modification, tlogela go ja letswai because body ya gago e controla blood pressure ya gago ka go maintaina, ka go controla the sodium content le metsi. So ha o na le sodium content go godimo, metsi ya lona go godimo, lona blood pressure ya go godimo, ha o raya motho hopotsa go ja dijo tse di na leng letswai or tse di mafura, a ba gore are ke tla re hela ke tsa go ja ke be ke enwa treatment ka speedy mane e tla theoganyana blood pressure until molo tse go fetile dijara yanong e sa tlhola e theoga sentle ora se tlhola e nna regulated. And then of course there are other conditions that can exist le hypertension, go na le body diabetes type 2, go na le di gateng cholesterol e ka tswang le go godimo yalo yalo. So it's a serious condition ene gore batho ga ba etse etse, unfortunately, until go na le di complications mo thata a nile le heart attack kapa a nile le stroke be le gona are yo a ke dire sengwe about this.
No, ke metsotso e le robedi go a ko reng ele ya borobedi. Ke tsere ke tsone se tsotlhe wena doctor no re phuteletse tsone gompieno re kgone go ka somokanya.
Ah no, nna ne ke reela hypertension is a serious condition, you know, gore tshwanetse re be very vigilant ka yone. E kgona go diagnose mo baneng, so o tsaya nyatsa ngwana go tena le high blood and make sure gore whatever treatment the doctor a go fang yone o enwe sentle le wena lifestyle modifications o itlhokomele o e tsetsiwa.
Pele o tsamaya doko, ke bona jang gore ke na le gore ke
well, so tla gantsi motho ka re e shoetse ke tsaya ke di dinyana o tsika re ga ke monate mo moeng whatever, and then o boya go doctor. So la ga o ile nakong hela for flu, if possible o kope doctor go pone nontso check blood pressure especially ka ntse re go la yana di tsika di a tia e be blood pressure ya go di monyana. So ana go checka hela
bokete jwa mmele bo na le seabe ngwe.
Yes, o ke lebetse go mention yone obesity and also ke lebetse go mention ya high blood e yang ko e nnang teng ga o le moimane. So go na le batho ba e leng gore obesity ha, especially batho ba leng obese because of that resistance is one from the system ga ra discussa sentle gore that systemic pressure e cause-iwa keng. So gantsi be le gore because of the arteries mafura le go godimo a dira gore anong madi ga pompiwa by the heart into the body e be le gore go na le that increased resistance. So yes, definitely obesity is a contributing factor and mo bagolong le baneng, hey, not just bagolo hela le bana ba bannyane ba ba nang le obesity they can have the same problem. And then ke buang ka yone gape ke ya pregnancy induced hypertension mo mme wa moimane a developing that high blood and then e kgona go cause di complications tsa gore o tla delivera pele ga nako. Go na le condition ba bitsang eclampsia e dirang gore ngwana a deliveriwe pele ga nako, otherwise mama will have complications. It can even cause death in the mom and the child. Bana ba bomme ba na leng blood pressure e leng go godimo gantsi ba bonwa ba lebile ba le bannyenenyana because of other complications like placental insufficiency that are associated le yone. So yeah, it's a big topic but ne ke fa fela overview gore batho ba kgone go itlhokomela. Ga o na le high blood o seka etsaya e kare ke selo se seng serious. You have to make sure gore ya checkiwa regularly.
Ga o fane ka di-number ke re doc go na le moretsi o kopa o fitlhela yang
and okay, let's check social media. But ona ba tla go botsa potso ore ke hela go consult.
Ke a dumela ka gore ore ke kopa di number tsa kopa un kopela di number mo go doc.
Re tla mo fetsa ne of a.
Okay.
Yeah.
Re go ile doc.
Follow
o tlhale sentle ke.
Nna le tlhale sentle.
Ra le boga.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo, Salwaho.